get sacking, you get jammed, bro. You ain't get sacking, we're looking my jam. You can't remember.
Yeah, man, like Khalis. Man, me what I left. You two there, you jack and lock, send it askan. Dog what I left. You bug on my dick, so my fucking mouth. You remember, it's like a house. My fetch, you go for 40. You know, my gun, I jock, I ask a girl, but you're not a muru curry. You make your man, but my cause, it all ends. You're not tory. Now, my man, you're a deaf man, you're a chai, you're a mini cat, jory. Man, like Khalis. Neplo, what I made you, Juni. Man, like you talba, fatty, Juli. Jam, you sul, but get go sully. Man, no, you boss, you bad, all a bee. Take a nana, kalebi. I'm put a yash, bitchy, telebi. Book on debi, deca, debi. Sophie Noble, Def go miskin. Kaibo to the Rumba 15. Man, get school alba son or talk. Fasina yal wansi. Wako give up a go janjak yor. Do wala yansi. Kor janki dek kor jeggi. Domo romu chion di jeggi. Ma dak kanyi tai lesson life. Jol yo nu geggi. Mr. Money Money.
Ma festi se li bop nyo sen pol. Dilen job lo par pos mai sen pol. Ma yi kubu fune yek fu chabi dul tiji. Ramgen ku dok ti di gun te pa bek idi. Ma festi se li bop nyo sen pol. Dilen daw lo anytime mai sen pol. Ma yi kubu fune yek fu chabi dul tiji. Ramgen ku dok ti di gun te pa bek idi.
Man tip fu gara bu nyaw tif menye. Manager renba. Tabu jamono i demba i fal iblis roa. Man mayne renba. Ma tak pongkali putte kuy dorante wala cha arenba ni riyalay akhiru zaman ni du taymalen mom man dañi jamu dulli di ma ñaan talal mako sen borom ma ko beuri luma pass ci ay sey bu mbeugel newul man may ki tax ñepp di xey fi ba kum beugewul te duma ma sagas suma lewul kon beuri nañu ma nar fakatal ëlëk ci jéggib sira ndax amna nu may mel faaw ñu layo ni alalu jigi wala alalu pirate ma len di duggal jëflo len xétu jëf juné ma tax ñen ñi seneen dem ba ci sakku alalu jiné sacrifier len ci sen jabo ngir yo sap ci ay jalu junne man ngeen di jëgal di ni fasu course ma tax étudiant yi baade talibi lay seeni books ma lay soppi gaay ñu ñepp ba fo sekkat ñepp ne taxo man la xaaliss lele may xassan te ndigi loxo
ma fess ci seeni bop neew sen fall di len job lo par pos may sen fall may dugu fune yegg fu chaabi dul teje am ngeen ko dox ci di gën te pa bek idi ma fess ci seeni bop neew sen fall di len taw lo anytime may sen fall Mai dugu fune yek fu chabi dul teje am ngeen ko dox ci di gën te pa bek idi
man lañu gis fu ñu tollu ndax ma franco lay seen xef mag ak ndaw ku ne di xoslu day sakku lu mu def doxo ndam bi tok di xolu ci xonet bi koy ñef ma tax fi ci senegal sama gaay yag rebe don so tu njugo ba dili ngir rek mu tu bo shitti bañ di dugo ci ene dili di arme bi gëna sophistiqué mané gaasé yene kelié man la xaliss budé am ci lu mu gëna barkel mo ñu ci bari na la la tardel
man la mané di nero change bari nuñ ma ngenté tal nañ mo gax ma sul denc bari fo ma genté ma don lu bari ci ay liyas nga géré trop tabax état dal di bari ci fay liyas ma gën sens gën licence ndax fi dundu nexé may ci koy soukeur gëna fort déret ndax njabota ngi rayenté ci keytu keur ma tax gaay job ci mbalit mec sax yi ci fonds yi ñaan ma sax ci sen fonds yi ma téré ghetto bi nosi ku ne di rêvé té ay milliards ni ku géré marché à nosi man la xaliss man lañu tibé ci caisse état bi jaarale ma pari ci compte suisse lay muju tabi tabi man la xaliss
dinero
ma fess ci seen bop neew sen fall xaliss di len job lo par pos may sen fall xaliss may dugu fune yek fu chabi dul teje am ngeen ko dox ci di gën te pa bek idi ma fess ci seen bop neew sen fall xaliss di len daw lo anytime may sen fall may dugu fune yek fu chabi dul teje am ngeen ko dox ci di gën te pa bek idi
man la xaliss Pour y'a la bête de notre top, que du monde. Yeah, pas une gangue de Bagdad, n'a de tout mec et wetchet.